Uyu muvugo witwa "Uyu mwaka dutangiye 2014". Nawanditse mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2014, jyewe Habyarimana Thomas Sankara. Uyu mwaka dutangiye wa 2014. Uyu mwaka dutangiye, murareba ibyo utangiye, ni ibibazo bitunguye, nta n'umwe bitindiye, nta n'uwari ubyiteze. Uru Rwanda duturiye ni narwo tuvukamo, niyo tutaturamo, amatage dutanyije, amategeko adutengushye, tugaharirana uruhare rwo kwiharira ibyo rwejeje, ntidukwiye guhuguzwa ubu buzima tugendana, kandi uwabutugeneye atwemerera kubugira. Ibi byago bitangiye, ntimubyite ibitunguye, dore byarateganyijwe, bitegurwa mu bwiko, byikoma abo bigwiriye, bihitana abo bihamije, bihungabanya utabyiteze, bihutaza ababyiteze. Bahungu bana b'u Rwanda, bakobwa bashiki bacu, no mu mahanga aho muri hose, muhumurizanye mwese, mwunge ubumwe mu bumwe, mubyara abana ntibabibyangwe, muve mu bwoba, mugire ubwenge, ibibazo bikemurwe mu masano, ibyo kurasana mu bihakato, abaduhotora babura kito, dutware intwaro z'ubwitange, dutange itegeko ryo kutatwica, ducume amagambo tujye imigambi, abagambanyi n'inyandagazi bazaba inkehwe izo nkiraguheri. Niduhaguruka kuri gahunda, ibidutanya tukabitanya, tukemera ko twajya inama, Abanyarwanda bose aho bari, ari mu Rwanda no mu mahanga, tukemeranya ko bidahinyuka, ko nta muntu ugomba kwicwa, ndetse nta n'undi ugomba kwica, nubwo yaba afite ubutegetsi, ntabe hejuru y'amategeko we yikondera ubwo bushenzi bwo kwica abana b'Abanyarwanda. Abitoreza kurutera, niba babaho batekereze ko kurutimbagura ibisasu bidasusurutsa abarusigayemo, nubwo rwuzuyemo ibisambo, ntabwo byadusumbya ishinjo, dufashe ingamba zigambirira kugandira iyo migambi mibi, tukabahatira no kutwumva tutitwa umutwe w'inyeshyamba. Tuzinjira mu biganiro byo kudusubiza kuri gakondo, tugatakamba, tugataranga, nta gutinda no kutatwumva, tuzumvikana ko kubana biruta kwirirwa twangara, tuzigishanya ko no kubaho biruta guhora turi guhamba. Tuzibukiranya ko abatwica ari agaco gato gafite intege nke, maze nibanga kumva inama, nanjye nzababariza Imana, niduhira tubarye inamba, tubyemeranweho tubikomeze, nibanga kumva tubigabemo, tubake intwaro tunazicane, tubirukane no mu rugwiro, tubameneshe amarozi yabo, matungo yabo atunga imfubyi, izo bahitaniye ababyeyi. Ku butwari bwo kudatinya niko kurimbuka kw'abatwica, dushinga itegeko rituma tubaho, dusezerera izo nkozi z'ibibi, u Rwanda rwongerera uribore, abana barwo barugarukemo, amahoro ahere kubayabuze, ndetse aheture n'abayababuza.